ngithi Jesu, ngithi Jesu, ngithi Jesu wena ulithemba lami. Mina ngithi Jesu, ngithi Jesu, ngithi Jesu wena ulithemba lami. Mina ngithi Jesu, Jesu wami, wena Jesu ulithemba, Jesu wena, Jesu wena, Jesu wena ulithemba, Jesu ulithemba, hey Jesu wena, Jesu Jesu wami, Jesu wena baba wena Jesu. Jesu, Jesu, oh Jesu, Jesu, wena, wena, Jesu, wena, ulithemba lami wena, ezinkingeni zami zonke, ngiyakuthemba, themba Jesu, ngiyakuthemba. Ngiyakuthemba baba, ngiyakuthemba, wena uthemba lami. Ngiyakuthemba Jesu, Jesu wami,
Jesu,
Jesu wami wena,
Jesu,
ulithemba, ulithemba lami, ulithemba lami,
Jesu,
hayi baba. Ulithemba lami baba,
Jesu,
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 Jesu wami,
Jesu,
ulithemba lami, ulithemba lami wena,
Jesu,
ulithemba lami baba,
Jesu,
hey, Jesu wena, ezinsizini zami,
Jesu,
nasebumini bami,
Jesu,
ezindleleni zami,
Jesu,
wena ulithemba lami. Ngiyakuthemba baba, ebubini bami, wena uhlala nami, ungibonisa indlela. Ngiyakuthemba baba,
Jesu,
ngiyakuthemba baba,
Jesu,
ngiyakuthemba baba,
Jesu,
wena
ulithemba.
Ulithemba lami
Jesu,
ulithemba lami
Jesu,
ulithemba lami
Jesu,
Jesu
ulithemba,
ulithemba lami
Jesu,
ulithemba lami
Jesu,
ulithemba
Jesu, Jesu ulithemba.
Ngiyakuthemba
Jesu,
ngiyakuthemba zini zami baba,
Jesu,
Jesu, hey, baba
Jesu,
Jesu wami baba,
Jesu,
wena
ulithemba,
ulithemba lami baba.